Moyo na kutumaini Sikati tama
I am Records.
Now
you'll be the one, baby. You'll be the one, baby.
My besties.
Hey, ni safari. Tumetoka kule mbali sana ni safari. Kiangazi pesa ni shida na jua kari mpaka ikachoma mali. Hey, marafiki walikaa kule mbali. Hey man, faa kule mbali. Ukujari ukasari tena niwe kwa jiri ya niwe tajiri ya family. Ndiyo kutengeneza nguzo kuu, moja na moja ni tu. Tajiri, wakili mingi na upendo pia na heshima nyingi aka loyo. Umeoteka wangu moyo ni kororo cheki vile kama poyo. Mina waza machokodo linda mada usiku kisha kama kodo boy. Sina mapende ninja akili hoi. Adui wengi si wakumbuki na wambea si ni mamluki. Tushikane tuvutane tunde juu ni malize ni pejuju. Tunafanya mambo zetu taratibu tunahendo tukububu. Tukigombana tunaanza moja si tunafumati wa dudu.
Naishi na nikumo kipini suna niju. Maumivu ni nayo ya piti. Na kutambua suna niju waliline la nalolitegemea nisame nilipo kukuse na kutegemea you've been around baby.
Oh, lakini uke tunaishi. Lakini kuna vitu vime miss. Tukizama tunazama deep kinachotuzamisha mapish. Oh, kuna vitu vime miss. Mimi nadhani ni virisk ndogo ndom. Ndizo zinaleta ndogo ndo. Do, wanasimanga sabuni ya raw. Na matapishi zikinuka wati aji wanasema mabaki ya Joe. Watu people wana candy ya Joe. Kuna day watabaki ndomo wazi wanao now. Candy ya Joe. Hawapendi kuona tunanga wanataka tubaki kwa kambi ya Joe. Territory sini territory yangu nimeshafunga makufuri. Mimi najifunza kupitia ndugu jamasi jajifunza kiburi. Lele mama utalele maakili pia na nguvu ya misuri. Nishapigwa sana misumari natazama nipo kati nyuma mbali kizimajari. Tumevuka shida nyingi na maradhi. Tulipoteza makazi, tukalala, tukapoteza mavazi, poteza la mali. Vitaka nini nipoza moka zama na mimi tonde.
Na nikumo, na yu ya piti. Na kutambua, suna nijua lilibela mbuna. Kwa nalo nitegemea, nisame nilipo kukuse.
You've been the one,
na kutegemea,
you've been the one, baby.